hakutaki. Hey, hey, hey. Ondoka zako, umeachwa, hakutaki. Nenda zako,
simu unapiga hapoke, yupo bize. Unamwita hatoke, yupo bize. Siku inaisha hamonge, simulize. Ila kwenye mapenzi, hakuna ubize. Kujisumbua sumbua we utajiwa bure. Unampenda kupendi hisia zipo kwa yule. Wanapika na kupakua walianza toka shule. Unabaki una cry, don't trust anybody. Basi hana mudi hana time simgasi. Ye hana shida na wewe. Basi hana mudi hana time simgasi. Ye hana shida na wewe. Ah,
hakutaki.
Zako niliachika, nilihuzunika. Nikasema yote ya dunia hayakai yanapita. Nguvu ya kusaka pesa nikaongeza, nikala nikapendeza. Nikasema no matter what, sina cha kupoteza. Mia nitishi tishi, wala ni baba ishi. Eti kunipenda hiyo vipi? Mia niacha sirudi matapishi. Kakupangusa,
wacha.
We mpanguse,
wacha we.
Sika kususa, usimtafute na we msuse. Chiki 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 chichi chi. Teme kama bigi ji chichi ni chi. Chiki 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 chi chichi chi. Teme kama bigi ji chichi ni chi.
Hakutaki. Ondoka zako, umeachwa, hakutaki, wenenda zako.
Slicer.